alright, alright. Yes, I got it. Cheddar, come on, cheddar. Me bimbo flow. Ooh, wee. Malu.
Pull makeup on the beat.
Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza. Many hustlers, some wheezy. Trust me, bro. Feeling it to what industry, no coma, ma be sure. Visa majungu na yefunga kwa flow. Kwa jina la easy na nako. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Kwa jina la tena na weusi. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unataka kufaulu ila kujifunza unapeta. Tabidi ubebe degree alafu urudi veta. Mini boss, boss, atankipenda bass. Dala dala bajaji boda napenda kufas. Mini boss, boss, atankipenda bass. Dala dala bajaji renchi naendesha kufas. Nacha Lagos, kama Mandela case. Terror kama terror, where's kuni trace.
Nani uyo pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Malu, nani uyo pita
yeah. Akifipu na shangama sufuria kwenye kitchen na bupika kama nilisoma food and nutrition. Abidi ushinda yote ndo likuwa school vision. Kila albamu ikitoka mina kula fizia tuition. Machozi anantoka na mkumbuka my mama. Napiga dua natoka na namkumbuka rabana. Umaskini pia kidonda kinachonuka kwa sana. Kosa pesa no mandonga ntakapo itwa na chana. Metinga yizi niko high juu ya Jordan tuna jump over. Sa zote nkona fly kama grasshopper. Toka majengo sokoni paka Bangkok. Si shange magari ya sanini ya toko. Ya street ima chizo tafu kilu kwa nataba samu. Kinzi nguwa sije kun please when it troublesome. Dog greenhouse kusu rangi papo hezi. Bada studio ni kutuwa fanya kazi na bobezi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Squeeze on a salamia kumbali tu mambo. Missing melegea Alice Mami Tango. Ebana, icho kidolo amekalia. Size on a nunguni kia tunakukatikia.
Paka watoe mlio. Ooh wee.
Hawa tsumbui. Hoo-ha. Hawa ni juwi. Tera. Paka subui. Na unijui sikujui. Size on a cheza cheza na mchaga mjita na mrui. Utakesha kwa waganga bila Mungu wa ukui. Tofauti ya maziwa na tui. Mtanzania alisi na ndui. Mafuta na maji siku zote uwechana. Sineombe mimi kama ombe maulana. Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
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 Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.